angemfundo ndizamile ndandibambezela kanti ukhona ngaphezulu undibhekile ulindele ukundisiza kodwa yilo ndifuna kuhama amandla ndiyazibambezela ngeyam imfundo ndize ngifuna kuba angemfundo ndizamile yandibambezela kanti ukhona ngaphezulu undibhekile ulindele ukundisiza kodwa yilo ndifuna kuhama amandla ndiyazibambezela ngeyam imfundo ndize ngifuna kubantu so my girl Don't you call my person Only little My person Lord, for the wound is silver Mount to let Kaka waka.